maraɗi no gallure di leydi Niger, bawune no fi lumaku hawjirte kampaniji kewɗi ɓiɓɓe lumoɓe wuro gon kansin jiɗi. Jonni kampaniji ɗin no he yahugo yeeso, Musa Gazobi horejo kampaniji ɗiɗin no o fantini no fi on wontiri.
Miɗen e bawɗe amin fuu heɓa lumaku ngu waɗira no haniri, bako gineji itteteɗe leyɗe yaasin gadde ɗi kam goni no liɓa gineji amin gatteɗi ɗo en.
On gaddi filla kulle gaɗeteɗe ɗo e ƴureteɗe yaasin, ɗume giɗɗon kaalo?
Kam woni keɓol gineji ɗi caadoto. Misali nde ni litre neban giriji min coniɗi hemre e lasoji tati, min yi'a ko dow lumo neban itteteɗan janandiɗan yottatako non. Amma ɗum fuu hatta miɗe e bawɗe amin fuu bakka ceede hiite e itte ngala hen kulle limtaɗe ɗe fuu no nder saɗormaji ɗi min keɓto.
Ɗume waɗi ko kulle ɗe gatton no ƴaadi ɓurɗe ƴuroteɗe yaasin?
Ɗuɗal gineji ɗi min gatta muradu muɗum ƴutanana leyɗe janandi. Komin kenno saɗorma fara neban giriji wadde ko janandiɗa ittoyte on jii ceede ko ɗum ƴamta no ɗuuɗi. O nani ko yoɓata golloɓe ceede hiite e itte e kaɓɓol mum fiila du ceede min kokkata.
Noyi gonɗon onon haw jodi fi o?
Kanon jom on min ɓuytiɗi gaɗol kaataje kamɓe matalaji. Saɗormaji ɗin min tawda ɗi fuu no min pilo no ɗum mosala. Miɗen tokkitidi e gollirde non. Miɗen jiya woɓɓe no gara mbittodo e matalaji dow moteje ko ittoyi yaasin. Komin andini woni gineji amin ɗi min gatta ɗi ɓuri wadde.
Wakkatiji gon waɗino ko maɓɓuɗon kampani mo Olga Well, noyi waɗuno?
Min kisake min daari ɗuɗal gineji tawaɗi dow luuɓe ɗi fuu itteteɗi janandi non. Giriji komin godi sembe e mum ɗum woni wala no heɓe. De joɗɗo miɗen godi kampani laatiɗo kam watta gineji ɗin, ano tundi kere toni ɗin min gaɗirta kaataje.